Kabenyi tabata kubwa milabe kama durani Diego Armando Maradona gurgurame akalikin yokan idan kabenya isarra jiru kafalamu ajajaman nimurti kenneni kabenyi tabaticha sagaltamata an sambata kalesa karama sariti tini chalbasi dafi yatani turan. Chalbasi charrati namunni kumato kob dibbashani oltan Latin America, Italy, France vi England, Russia vi Dubai ra hirmatani turan. Chalbasi saati sadif turekana boda, wanti gurguramudan da amegaru, dolara kumadi damija kofata yergame. Akamaddi odu Ajans France Press di gabasetti, kabenyi Maradona gurgurtad afi piate, dolara milioni tokofi kapti afuritti kantilmama muda. Warren gurguraman kesa gati gudda kambase, faki Luis Odovatin kae, Fiorito fi sami giddu yokin between Fiorito and Sky jedamuda. Dolara kumala mafi ibbashaniti gurgurame. Suram Maradona, Presidente Villa Cuba Durani, Fidel Castro wajjini kae, dolara kumato kofi ibbajani nammi Dubai ra hirmate bitera. Faki Marlin Moro kan kabenya Maradona tae dolara kumato kofi ibbashanini nammi Argentina toko bitera. Jaketi nisa bara kilaba Italia Napoli fi tabachature uffate dolara kumato kofi ibbashanini ammasi nammi Dubai toko bitera. Nammi German toko mo shurraba Maradona uffate gare German Borsia Dortmundi fi tabachature dolara ibbalama turbatamani mubitu nammi bira Argentina toko mo sandukatino Maradona sigara Cuba kesa kaaccha ture dollara ibbashani fi shantamani bitera. Manni Maradona enni magala Buenos Aires kesa jiru dollara kuma ibbasagalitti tilmamame. Manni bira nanno bishani irra jiru tokkommo dollara kuma jatami shaditti tilmamame. Lammanu hingurguramne. Konkolaattonni Maradona sadi BMW bara kuma lamaaf kudha torba dollara kuma dhibba lamaa fi kuma digdami shanitti BMW mbira kani bara kuma lamaaf kudha jaha dolara kuma dhibba tokkoo fi kuma jaatami shanitti akkasumas konkolaataan Hyundai dolara kuma soddomii saddeetitti tilmamamanii gabaatti dhiyaatanu malee namni bite hin jiru. Qabeenya Maradona gurguramuu hin dandeenye irratti manni murtii ajaja biroo akka kennu gabaasameera. Maradonaan sadaasa 25 bara 2020 dhibee onneetiin boqochuun isaa hin yaadatamu. Ordoftoota keenya qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma torban qophii biraatti nama walitti deemanutti fayyaa ta'a. Kalama sadi afuri maratoni katamuri. Kalama sadi afuri mirga gori bitago.